Almighty God, I love you. Na kushukuru Mungu kunipenda na kunipa maishani na uwezo. Siri kufamu ungunye mpaka liru. Bari mama nyi tomorrow taliba, taliba. Nemba itako katina karuba, na karuba. Bari mama nyi tomorrow taliba, taliba. Nemba itako katina karuba. Mama taliba. Na wewe sijali tena. Mungu alinange sijali tena. Kama niko na wewe sijali tena. But them love me conditionally. I know you love me and you love me unconditionally. Naibia, naibia Mungu wangu. Naibia, naibia Baba wangu. Naibia, naibia Mungu wangu. Mimi pia nakuomba uniweke. Kama niko na wewe sijali tena. Walinange sijali tena. Kama niko na wewe sijali tena. Mungu walinange sijali tena. Take my hand, I'm calling to you, my God, I'm talking. I want you to bless what I'm cooking, whatever that I am cooking. Wambisa mwome wanfuna mika. Mi kwane jinyamba chumdaga. Kwanji jake mi kwane jinyaga. Cause my God, you love me. Kwe tala, kwandaga. Uli madala kweni nya. Kwe tala, kwandaga. Uli madala kweni nya. Kama niko na wewe, sijali tena.
See you.